It's Kaniba.
Already weekend, huku kwetu pote. It's already weekend. Nili haso kwa kushinda sana nja. Kitu kimoja misi kukata tamaa. Tukona simu maalumu ya kuka. Nimekaza mpaka leo nimenga.
Usiku nje baridi kari unaitaji scarf. Na ndani game yenyewe hatari mechi tough. Mashaka mapurini kula au kuliwa ndafu. We kazi yako nini kwenye magroup WhatsApp tafta hela.
Hela, hela. Tunatafuta hela, hela, hela. Mi hela.
Congratulations my friend. Congratulations my friend.
Make you sing for me.
Catch a train, catch a plane, catch a game, don't complain. No pain, no gain. Kesho tena, do it again. Mindo na kukaribisha, jo. Mindo na kuhabarisha, bro. Some people come in and go. Things you already know. Maybe you've been here before. So where's it lala kifo? Push, push, open doors. Not enough, need it more. Niko rough, niko storm. Toa road, tena pro. Kata shingo chainsaw. Ma uwa sama, we go.
Congratulations, my friend. Congratulations. My
friend, make you sing for me.
Now pop champagne, make it toast to life. Work hard, play hard, work hard, living life. Bang, take five now. Take five now. Take five now. Take five now.